olo e mafuta male SPS Samoan.
Ile nei vai tau ai ofea ngai le atunu uma pui puinga mai le COVID-19 po le coronavirus. Wa uma ia le malo tele ni fautuanga e tau fi ai le popole ma le atua tu vale o nisi. Wa faingoi na malo au fatasi ia le faa mai le nei po o le coronavirus o se pandemic o se faa mai tele faa vao malo. O le fautuanga mai le malo tele ia tau fia malanga ia tunu ui fafo. Tau fia le so ona faya o faa tau. I popo lenga o niaso e le ema faya yo na anga i fafo tangata mai o lato a inga mafale. Ia faa iti tia si singa ino o fuanga o lo tau si ai tangata ma tutua. Ma faa au pea ona ave le whanau i a onga. Ona ele i aise vaila au pui puia po se vaccine e te te atuai i le COVID-19. Paule fautuanga i le teiminei. O le tausisi i whainga tū mamā, ai maise le fufuluina o lima i se whāsi moli ma le swa vai, ma le whaa upunga lea o tā atele nei, o le social distancing. O le winga o le social distancing, o se vā maisi tangata. Le aie le o le vā whea loai, ai o le vā, o le mamau, o le vā, o oe ma se isi tangata, o lo whāu tua ina, o le vā, ia mita ma le afa le mamao o le lua vā maisi tangata. Aua e te whaatalofa iai. Pe aua e te whaatalofa isi tangata pe whepā iai i au lua a ao. Wao fiai le tapulaa i le nā o le toa selau o tangata i aua ne isili atu. E mawhai ona pōto poto i tutonu o se potu po o se fale e pe o se gym. Se malu manu tāpua i se whalesā, manisi nō fuangai pui puia, ātoa i maleta pulaa i pōtu potonga i nō fuangata alaelae po fafo i le lima se laua tangata. Na whaalia e le Chief Medical Officer, Professor Brendan Murphy, le tāua o le social distancing po o le vālea o le mita male afa i le vāo tangata.
Social distancing is really important to prevent, delay, transmission in the community of this virus over coming months. But be clear, a short-term 2 to 4 week shutdown of society is not recommended by any of our experts. It does not achieve anything.
Le Chief Medical Officer, Professor Brendan Murphy. Peitai ele o lava pui puinga nei, ile manatu anisi o fōmai e pei o Dr. Daniel Cholley, o se fōmai i le taulanga o Hobart i Tasmania. O Dr. Jolly, ma le whaita wafio nisi o fōmai, ua lātou sainia se tusi ua lātou whautua i nai le pālemia Scott Morrison, i le tatau ona tāpunia o le tele o nōfuanga e pōto pōto i eitangata, e pei ona whaamalo si e nei atunu ua Europa e au fiai mā onga. Na lātou whinau i le nei tusi, a le tāpunia le tele o nōfuanga i le atunuu, e o atu le māsina fōu, wā o i le toa se fulu afe mao na tupu tangata i au se tālia nei, o le apesia i le COVID-19 le coronavirus. Na saunoa Dr. Jolie, a o i le tūlanga le nei, e le mawhaia pe ngā whatia e au au nangai whale mai i le atunuu, o na tausia se whaita wafe o tangata e apesia i le COVID-19.
Having a shutdown helping to dramatically curtail the spread of this no doubt deadly disease in the community gives every hospital in the country a chance to prepare. It allows us to make sure that we've got enough personal protective equipment, that we have enough empty beds, that we have enough ICU beds, that we have enough ventilators available in these hospitals so that we can save as many Australians as possible.
Dr. Jolly, I le teimi nei, o lo o aotasi le mālo tele ma mālo o se Tetema Territory, e whaawau pea o na tatala onga ma Universite i au se talia nei. Na saunoa le pālemia Scott Morrison, e telea a fianga o le atina e ma au aunanga soifua mālo loina pe a tāpunia onga i le tunuu. Na saunoa fo ima le pālemia se Tete o South Australia, Stephen Marshall, na te le langolangoina le vāla au lea o lo whaimei anisi ina ia tāpunia onga mōna o se lua vāi aso.
I mean, what's the point of closing for 2 weeks? What happens at the end of those 2 weeks? These restrictions that we're looking at putting in place now are not in for 1 or 2 weeks. They're not in for 1 or 2 months. The expectation now is that these will remain in place for 6 months or more.
E mole le I fomai o Dr. Daniel Jolly, wa atoa nei le vai aso talu ona ia tāo fia lana whanau mai lea onga. Ai olumana yai tu wanga mole eseta na ia sa unoa.
I think you could also argue that the level of disruption from school closures is probably going to be far, far smaller than literally thousands in our community dying because they can't get medical care. And that's really what this comes down to. There's this hesitancy, this reluctance to overreact. Now, we might overreact. In 6 weeks' time, I would love nothing more than everybody laughing at me because I look like I was panicking. But this is deadly serious. If we are correct, the consequences is going to be a disaster, an order of magnitude greater than any sort of disruption that we might cause ourselves by having school closures or more enforced social distancing.
Dr. Daniel Jolly, ona ua mai tau wina o tangata mātutua I le ova I le valu se fulu tausanga malunga atu le mātutua o I lātou ia o loo sili o na lamatia o lātou soifua mai le coronavirus. Ma ua whatapula e inai le malo tele Asia Singa, ma le umi o Asia Singa I nōfuanga o loo tausia I tangata mātutua po aged care facilities. Na sa unua le palemia Scott Morrison o le whaatulanga ina o nōfuanga whaapitoa e whaiai Asia Singa I awala saonga le mu, ai maise mō tangata mātutua o le whaatulanga ina aged care facilities I le tanuu.
Visits should be conducted in a resident's room, outdoors or in a specific area designated by the facility rather than communal areas where the risk of transmission to other residents is greater. There should be no large group visits or gatherings, including social activities or entertainment to be permitted at this time.
Le palemia Scott Morrison. Aina saunoa Dr. Daniel Jolly, ua tatawi le malo tele, ona o ia mai le tūlanga o yei le atunu o Italia, ona o le toatele o tangata o maali liu I le atunu o, ona o le tuai, ona tāo fia le pepesi o le COVID-19.
Literally in Italy, there are situations where you can be a 60-year-old man without any medical problems, but with COVID pneumonia, and there are not enough beds that all you get now, you don't even get a phone call from the intensivist being answered. You have another doctor put you in a corner with some oxygen and give you a few kind words because there is not an ICU ventilator for you. And that's because their health system is overwhelmed. And we will head towards the same thing if we don't prepare for this.
Dr. Daniel Jolly, ole reporti ina whaamaa pōpō ina e Greg Diet, ole SBS News.
Like, share, mafaali sou finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.